sakiraabo don bo don tawde li malik fe mangal mudum mi joti on sanne min landike jam modon min koldi tan o wiide tan nyaloma hande yo allah jeddi lewru avril joddi do usman nyali buli hayre ware no badda
jotto ja allah
alhamdulillah hono mbirte no ko watte hirande hana jengude sanne wattu jungo ma yaade mbosso jaltina kabaru jengodi tondi
jallog intermalien don kaltidal hakone bi mali yala jam e dejjaran hebe sukabe kerina ka sere committee kuminido golleji mudon noddi be gatta hen koyde mabbe hanken kitima yambinama le leydi men en malindi to tumbutu dewle kewde woni kabade le misi deji sabe hedun en keban jabu le journal to banyangara to conseil des jeunes ana wonde wadde ima daraji yalla sugabe ana ngata ko dum bendo habgol e sattingol dina
do kabadu du pudda do holiti wi dum ko noddete dialogue intermalien ko wattu jono sukabe jokolbe ana gonde noddede be ngata len koyde mabbe
comité communal do golleji mudon noddi be ngata hen koyde mabbe dun wadi talatare didi lewru avril du be ngata ima daraji martin de kumpa sukabe jokolbe
be do sukabe kolitide pami senne ko nayri bangal darnde mabbe no leydi hani mu intrede nyaloma hande be kolitide wiide du be ngaran wattu le hen koyde mabbe fa keben famtare kedde mamadou sam seku kanye ali sise
ngal do jidal ngaro haltude fa laaba laawi di fedde juinaane fa wada jooda hala hakune malin koobe warta jukude nafa mudum ana momni sanne e juude jokol sori ibrahim cisse kany woni laami do conseil jeunesse commune tatoba bamako do
e ki va nous permettre nous
le notre sababu me hebe bama hala hultinde anyaaji amen e himeji amen yalla lam koobe nangatana kabar mudda killo latto sababu minen jeune mbé kunjana hore kabar hewta gol jam e dewral de ledimente
dans notre cher Malibara.
Gabriel Koulibaly woni laamido fedde no dirta Union des jeunes chrétiens pour la citoyenneté holiti wiide jokolbe an haani ko jangine humpintine bangal mudum yalla kambe do be kebo wadde ima daraji be jotto malinketo woni leedi amendi fu be kaltana dum hala jam boyo no hebirte
aujourd'hui nous ne pouvons que compter
sur enabe leedi maltan baawi dranaade ko emede denna suni ene jiddi bultude kabar mudum dawren kaltidal hakne men jaben dun gore fufulta akle mudum yalla leedi na heba yarde yaso
si prospere davantage
odo bato ana wadale wakati mo fedde ne noddirta conseil national des jeunes don dental modum hayabe leedi amendi hawrti le mudum ana sinda
yido kabaru yifan ba hebe do bem amendi de do page facebook kanye compte twitter studio tamani en jaran nokku noddirte da banya garale wud leedi med indi le dubi cakiti di fu waydi de na gona wondi hebo ton sembe usu
dun lati sababu ko holta wede fa sukabe jokolbe hewbe tawta gube njogi de kabode de sabe ngala golle
fedde sukabe jokolbe wonde ton de be gonde wadde imadraji fa pammina yeru wobbe ton be tinno fa tawtay hono yimbe lo humini be kabaru ko noddirte satere dina kedden ko adama jigiba hebi nien nokku noddirte da banya gara
to banya gara do sukabe jokolbe hewbe le dubi cakiti di ana ja tawtoyde gube njogi de kabode e wi conseil de jeune Amadou Lougué warajo jeunesse local Banyagara
tant que couche juvénile
mena hayeben meda han fide dabreji me holta sugaben koteji jokugon kube lonbe hiteben le watti batuji amen en nandan mudun du ananato sabe ku hemebe acca jokude be gube lonbe hite
rafi golle e sabe hewbe anda ko ngatta en wattade anatawto gube jogide kabode de du woni ko holti wide himbe gennindi
en le leedi ni wala bawde du sabe hannen so gube lonbe hiteben ko hewmu en ana wara hira hayeben kabetley nuko amenga lafi deje ana wodi yoga ana mila so jokki be yimbe lonbe hite heban kalsi lam han fide dabireji eena hayaben golleji ko nafata be
mo tabaral
du wonno ko adama jigi baa be ni studio tamane yude banyagara
abata yotere mede minimaga yewtere meɗen mini magde ngaran halde kabaru kamɓe heɓe jokkata goto ɓe usu
sukaɓe jokkolɓe hewɓe wonno jokkoɓe hewɓe hande ka fa ɗum laatike hono ñaaƴo ni
noon wori ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe homo furdu ko haali homo furdu holliti gonga muɗum tawde wiide kuttiji ana mate ley hen furdu
sa ana wondi e suka debbo ɗum hattama tewde kasin wondude goɗɗo kasin
jokkodirde himɓe hewɓe ɗum yo golle sylvestre e alain ɓe min kawri ley luuma mango ɓe sukaɓe jokkolɓe mbaroɓe duuɓi nogay jokkodirinde e suka kaberube hewbe
c'est juste
min gemide mila do kulleji jati ko wawi weltata hakle jamaren wondire bibbe robe ko heewi dum wana ko boni sabbi be robe hewbe handen wala yimbe tegreen hayebe worbe dum don wodiri sa wonde mebbe so holnabe sobe juuti boy fu jikima bonan
wana do woni hakilo beatrice jango universite e wi o kabo debbo wondube kana jambondirde dum watta fa gunda mubben modja
on parle pas
so ga debbo do gor ana wondi kulleji kewdi ana le mudum sabbi nyabla yogaji ana wa hebede to tuppi debbo ko gorko heba do fu do sabe hannen so rebbe ko heewi an heba nyablaaji ko naari bangal leso nanal mudum sabe worbe
grâce aux hommes
andi be nedda ko tayki take wiide dun yo hunde ko wada watta mudun heewi le o wakkati ko wi mabbe an waawi wadde tiidal le diwgal
ko noddirten portrait ko en jaan jottide mo kanko noddirte do Nuhum Suleiman Kulbali o do mo janginowo mo gollonowo hore makko do mo winda dewte usu
e girfi jaati ko windi anaya ujinere e temede joyi ko halta hal mudun ana faawi dow ko o yetta ko watta li leydi meden di
o do suko jokkole jangudo nokko noddirte flash caggal mudo yaari ande kesse de noddirte robotique de fo beeda ande makko no wori Ousmane Nyali Bouli fa keben famtar kedden ko Kumba Fin hebini en do hen
caggal ko yi tidallaaji gondi do himbe o suko jokkole baro duube chapande tati nati e windude dewte caggal ko tili jande universite e wi makko kanko do woni golle makko do darnugol leydi ndi o windi dewte kewde
dum gollal ko mi jaate horna wadmi mi winni tidallaaji ko matte le leydi nyolman handen mi winni dewtere watre ko noddirte poem mi holita hen kulliji kewdi le watti joni mi wonko yaata bin ujnere e teme joy di mini wadde poem caggal modum du mi winni dewtere watre ko noddirte roman do ke timmi jaati
o jokkole jiwro sigaso holiti wiide hebi tidallaaji do yaltingol dewte mudon
non so manchi
watti fu sa winni dewte a yoban suudu ko noddirte maison d'édition ko yaltine dewtere caggal modum do jorton kalon honen de dewta han ciotirede samoji sa winni dewte jamaata ko heemudum halta halaji bondi e nanan mudum fu an wakko dum hakile wiita kulleji kewdi di mojjey
c'est corrigé
caggalon Nuhum Coulibaly holti wiide ana weltisan e ngal kawrital noddirtengal rentrée littéraire ngal e wi makko ana darani yirwinde sukaɓe mali mbindoɓe dewte
avec la rentrée
le o pat ko noddirte rentrée littéraire hayaɓe ha tatan e suurde dewte amen ɗum wana tar saaɓe hannde jaati ɓe heɓaɓe sooda dewte waranɗe winne to yimɓe jogaɓe ñalatɓe warande ko wawi hollitunde nafa binni watteɗi leydi mali
malienne
kolido hore mun e jogido gikki lobbo Nuhum Coulibaly an darte e sukaɓe jokkolɓe tinno e timude dewte saabi ɗum ana moƴƴi e muɓɓen sanne e wi makko
e mbiyan jamma noddirteɗo kitima woɓɓe du noddiri ɗum laylatol gadiri ɗum waɗi hankken Ousmane Nyali Bouli ɗum laati sababude so dewle kewɗe kaɓɓama
eyyi noon jaati le o jamma mo duwa wuji e ñagudeji gatta dewle kewɗe du woni kaɓɓade le misideji to tumbudu to saabi heɗu nde himɓe gallure waliɓe temme taton e capanɗe taton e taton leyli ley muɗum ana jiiɗi haɓɓude dewle le o jamma jaabugol landol le jantore moy muna morodo faccitango Alice e Mamadou Samaseko
dewle kewde ana habbe nyaloma hande dum woni nogay jiddi lewru korkandu tombokutudo Alfuseni Fay yo goto e jokolbe kurtinobe hande o mo haltana men hodum sabi o domi fa o do nyaloma
décidé bami anya hurtinde de ndudo lewru buri fof nyaloma leyato badri sami nyaloma hertango kedo barke den no soni aslam e habbi dogal mudum oɗo ñalowma dewgol ma ɓeydo to barke saabi ɗum e suɓike oɗo
ñalowma ngallure andirande diina sanne ana ɓuuri duuɓi kewɗi dewle kewɗe woni kaɓɓeteɗe ñande laylatul hadr tombouctou ɗo yo fina tawa mo waɗirtake ni tam hono no hollitiri wiide kanko Ibrahim Khalil Touré inde ande goto tombouctou
le mariage
kurtugoji hono oɗo ñalowma yo yalla nawtorade gawuji laylatul qadri yo nde wotere kala lebbi sappo e ɗiɗi wattu dabbo kewɗo nafa e barke ko mbaɗ ɗum yimɓe le hewɓe na hurtina ñande noga jeɗɗi lewru ɓaleɓe
cette lunaire comme ça
fay so diina ni yimɓe hewɓe kañum en ka hollititta fewre oɗon ñalowma bangal dewle mum en woɓɓe du kañum en ka saabi tiɗɗalla yoppata ɗum en ɓande anniya hurtinde noga jiɗɗi lewru korka ɗon ko Maimouna Mouro heɓani studio tamani iwde Tombouctou
le kabaru tarikiji so wiyama ummo e Modibo usu hoɗu milata
aya hakkilo on wara e dilli dilli ana le e région Nara
non wori Ousmane Nyali Bouli wofo e feewi ɓeɗo ɗiɗon yooɓe yimɓele waliyaɓe gomɓe le gallure nde noddirta dilli nde micciteɗen wiide yimɓele ujunaji ujunaji kañe inditirteɓe
non jaati ibnaaji ujunaji jaata toon hitande fou wadde ñagudeji fa ɓeydireɗen fam anni ko siide Guimba Yara andi ɗo fina tawa ko holliti Mariam Coulibaly
ummo e Modibo dilli yummiraɗo e kañe ɓiyiko ummo woni yummiraɗo Modibo woni ɓiyiko ummo wuuri duuɓi capanɗe jeenayi e ɗiɗi Modibo duuɓi capanɗe nayyi e jeɗɗi ɓe maccuɗo Allah, ɓe waliwi Allah, ɓe gadani Allah, ɓe joppiri Allah, ɓe andi Allah, aywa ɓe jiɗi nulaɗo Allah du. Ɗum waɗi Allah hokkiɓe o darja. Gina adal fa joni yimɓe ana jaha, yoga hen ana jaha, ana tewta andal, yoga hen du ana tewta barke. Ɓe gala yimɓe du ko batote. A tewran Allah, Allah waɗa kammari maɓɓen, Allah waɗa barke maɓɓen hajuji ma humte. Ɗum waɗi fa yimɓe ana jaha, ana juro kaburuji maɓɓen, ana hala hammiji maɓɓen. Allah jaabo, Allah woni jaabowo. Ta yeyi a juroyima toon, a tawantare maɓɓe on to gaɗa feere fuu jiiɗa e maɓɓen fa aywa jurgol ma du ana feewa, ana moƴƴa, ana waɗe no Allah wiini.
Ɗum naɓata e birki sembe calli. En jaran nokku noddirta ɗo yuro Soly laamu Kuccaala Ousmane Niali Boule en kalan toon hono piiɗe ballon ko ɓe noddirta Maracana ko watte toon le lewru Ramadan nde jamma.
En ngal kawrital tataɓal fanda muɗum yo Allah sukaɓe jokkolɓe ana kawrita dow kabaru haro caɗɗi. Yalla sukaɓe du fooruɓe ana jiiye ley muɗum e wi huncinɓe ɗon hoore.
Ko yata guɓe sappo kañi en gondi e findirde toon wattu joni en mbiyan jamma fuu maccigaji ɗiɗi kañi en piyata toon fa keɓen famtare keɗɗen ko Ali Haydara heɓini en dow hen dow faccitago Ali Cissé Mamadou
on ɗo hakkille fana muɗum yo tewtude hawrintinde jokkolɓe. Yalla mbawanɓe golle majjum hakkunde mabɓe ana ande. Nam holitiri wiide Sigua Sissoko goto e londinɗo ɗeɗo piiɗe
Maracana o. Yo Yalla sukaɓeɓe na mbawa fiide ballon o no fewi. Ndenogal latto sababu sukaɓeɓe hinno hunde nafonde hono figol ballon, ɓe mbasan ɗum no yiltade mere mere.
Jokkolɓe gomɓe ne nokku o kañumen ka holiti kuyal mum sanne fewde londingol ɗeɗo piiɗe. Lewi maɓɓe ɗo wakkati moɓe kawrtata e muɗum ɓe pijida
hitande foof. So oɗo watto yettuke min landidan nde ɗo yambere elen ɗo lumɗu korka ɗum latto sababu yirwera ele gelle men ɗum sababu dewral hakkunde jokolɓeɓe latto sababu ɗum heeɓe yuruso fiide golo no haniri.
Micintinde tan wiide ɗeɗo piiɗe Maracana ana waɗa nokkule kewɗe le leydi amen ndi ɗe nduɗo lewru Ramadan. Ɗon ko Ali Haydara heɓanni studio tamani iɗo yuroso.
Se jaari caggal leydi ligue des champions ɗum waran fuɗɗo talatare fa yettoyo alal bare woronde ko noddata quart de finale. Ousmane Niali Boule maccuji beɗɗi dungol toon.
Eyyi noon jaati a wofa fewi baru e maccigaji ɗi himɓe domi sanne hono Arsenal, Bayern e Real Madrid e Manchester City. Ɗi maccigaji ɗiɗi ana kani wadde talatare jeenayyi lewru avril ndu. Baru ɗo kadi ɗe kabaruji ɗi kikiɗa ko a jarama.
E mbiya sukaɓe fori men jaafi ino konno ɓe andirno ɗo e seeɗa journal ngal ana wara e langue tamasiak. Merci, bye bye.